ukuthi umsizwa sebeyathenga uthenga esitolo sesikhona. Mina ngiyanikhuza abafana nile nathenga
umsizwa.
Ngithi umsizwa sebeyathenga uthenga esitolo sesikhona.
Come along, let's fuck up.